brothers and sisters. Ebre a ese ye boa ahiafo no ebia na ye hawo mu ifi se enoma bebre oho a wona betimi ayama won ho ne nyankopon okyere nse ye nchrechre nipa nyina se de ahotosuo esitie se ne be ye betimi enoma bi amaye ho se de nyankopon hyehye esitie no wono aye ne hyehye ato titiri ne kwan e befa so ye beka na asem no akyere afoforo nyina e jano de e kwan ato honom se yimpo isua sansem ni nyina na mo nkonkro ne so eboa miutimi eka asempa no akyere afoforo nyina e radi wo ne kwan ana se okwan a odo
he explained that he taught correct principles and the members governed themselves.
Jesus Smith said, "O church, a sorry man in your mouth, so on ye, no one di on a braboso. A bedroom baby and not ya tree and we are cobbed before fro, sir, ye ma ebenya and avufo bebre, no one ya a good dean so. Many are no man, mamma. I are ye dream who pie ye, sir, ye ma and quajin effa baby on ye ma bako akotna. Na adifo ene dumie nuno akyere ese bibia ye ma no benhunya emfaso awo efie se bibia onwo beko ne ma ye kwa ye befaso akyere onwade ehuhia ese adwumade onbedi abonte erade no ebedi anim se ye hwehwe ne mo a because at some bia was a bizanse bibia ye hia ye na me sum ewo Houston Texas steak mu na mrebe bre ho no yebenya se obi be friend se obi e ba han mu na ehifa na menkonkotna daku pe ana emfie dunsian mu no obi frɛ me ebisa me se word be na hia abusua a eye abusua pa ehina yebetimi aboa a sorry ni fiti ansia no Brigham Young ebe frɛ enkrɔfoɔ no nwaka sɛ monkɔ na monkɔ ti asɔre no ɔhɔ no ne enwanwan ne sɛ sɛsi akra ne yɛwɔ asɔre ɛma ɔngo bɛkɔ baabi a komisɛni ne bɛka sɛ ɔngo nkɔ aya yɛhwɛ dwen sɛ President Monson ɛbɛka kyerɛ asɔre ɛmpempem du na ne nyinaa sɛ ɔngo nkɔ nkɔ tena baabi a ɛwɔ sɛ ɔnkɔ tena na emom no ɛwɔ sɛ yɛtie nea ɔngo bɛkyerɛ na yɛayɛ nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛnea awurade no ɛbɔ n'adwuma no ɛkɔ so no ɛho hia paa sɛ yɛbɛyɛ biribi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛwɔ n'akwan so ntituru no ɛfa nkwagye ɛho no ɛfa ne ba no ho no sɛ nyankopɔn ahwehwɛ ɛkwan pa no ama yɛn Yesu Kristo ɛkwan no ɛne ɛkwan baako a ɛdin bie ni hɔ nom a nipa bɛtumi anya daa nkwa ɛwɔ Onyankopɔn ahemman no mu. Sɛ yɛhu nipa bebree ɛwɔ asase so sɛ ɔnwo adwene mu yɛ ɔnwo na ɔnwo hu baabi a ɔnwo bɛnya nkwagye no na ɛsiane sɛ ɔnwo ɛyɛ nneɛma bɔne no ayɛ na mepɛ sɛ mekasa te sɛ ama na nka mete sɛ abɔfoɔ na manya sɛ mɛtumi de torobɛnto a ɛfiri soro akasa akyerɛ ɛnuhu akyerɛ nnipa na kamɛka kyerɛ nnipa biara sɛ ɔngo mfa nhyehyɛe a ɛbɛyi nnipa firi ɔhaw mu na mmerɛ nyankopɔn ɛwɔ nyankopɔn kwan no so sɛnea ɛbɛyɛ awerɛhoɔ ɛmma asase yi so biom
bio medi adanseɛ sɛ awurade nim kwan no yɛn soro agya nim yɛn ɔdɔ yɛn na ɔpɛ sɛ ɔboa yɛn onimpa kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aba ne nkyɛn biom yɛn agye nkwa Yesu Kristo ne ɔkwan no korɛ ne yɛn nkwa ɔno na wobɛtumi ɛnam ne so a yɛbɛtumi akɔ agya ne nkyɛn asomdwoe wɔ wiase yi mu ne nkwagye a ɛnni awieeɛ we na meka Yesu Kristo din mu amen.